kama yebazwe nga tugenda kusomesebwa ekigambo kya Mukama nsaba tuwonge ekiseera kino gyali sitaffe omwagalwayi Mukama Katonda waffe omulungi tukwebaza nnyo nate olw'okubeerawo ko mu masekati gaffe tukwebaza olw'obukuumi bwo n'obugabirizi bwo bwonna gye tuli n'amaanyi go gonna muffe ne ku lwaffe ge gayita era ge g'ekigambo kyo okuba ekiramu era ekikoze ennyo gye tuli otutuukiririza mu kwagalako kye tuva tusaba emitima gyaffe gibeere ettaka egimu bwe kinaasigwa baze ebibala ebingi ebinaasigalo ne beeyongera n'okweyongera obungi era nga tugaana sitaani enkweze n'emitego gye gyonna okugezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli Yesu Kristo Kabona waffe asinga obukulu. Tugenda kusinziira mu kitabo kye tulimu eky'Abaebbulaniya essuula ey'okuna kye mmanyi nti mwagisomesebwako omulundi oguwedde obulungi ennyo. Tujja kudda tudde mu ssuula ey'okutaano tukomee ku lunyiriri olw'ekkumi ku mulamwa gwaffe Yesu Kristo Kabona waffe asinga obukulu. Amakya ga leero mu kweyongerayo kwaffe okusomesebwa mu kitabo ky'ebbaluwa eri Abaebbulaniya mwe tukalaatirwa obusukkulumu bwa Mukama waffe Yesu Kristo ku bonna era byonna wonna emirembe gyonna. Oluvannyuma lw'okakasibwa nti mu ye mwe muli ekiwummulo ekyannamaddala ate eky'emirembe gyonna nga mukulu Charles Mwanga we yasomesa omulundi oguwedde. Okuviira ddala mu kitundu kye twalimu ku olwo okweyongerayo okutuusa mu ssuula ey'ekkumi kye kitundu kye twandiise ng'omutima gw'ebbaluwa eno mwe tulagwa obukulu bw'omulamwa omukulu gw'obulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo nga kwe kwali okuba Kabona asinga ate ow'emirembe gyonna eri Mukama Katonda Kitaffe na buli muntu yenna eyali atondeddwa era alitondebwa. Gano ge masekati g'ekitabo era mwe muli ekitundu ekyokusatu ku ebyo ebitaano ebikulu by'okubuulirirwa kw'ebbaluwa eno Omwoyo Omutukuvu mwatubuulirira nga bwe yali akola eri Abaebbulaniya ng'oluvannyuma lw'okubalaga Yesu Kristo bwe yali asukkuluma ku Musa nga n'obuweereza bwe bwali busukkulumu ku bwa Musa tulagwa nate bwe yali asukkuluma ku Alooni mujjukira yali mukulu wa Musa era eyali Kabona asinga eyasooka era omwava olulyo lw'abakabona abalondebwa Mukama Katonda kennyini nga bwe twakasomesebwa mu kitabo ky'okuva mujjukira mu ssuula ey'abirimu omunaana olunyiriri olusooka awamu ne mu ssuula ey'abirimu omwenda okuva ku nyiriri olusooka okutuusa ku lw'omwenda ebbanga eritali awala nnyo ndowooza mujja bijjukira oba muwandiike nga wentera obubagamba munaddayo kakasa nga Mukama we yalagira Alooni alondebwe era ye ne batabani bwe batongozebwe okuba bakabona eri Katonda ku lwa Isirayiri emirembe gyonna era okuluka obulungi okubuulirirwa kw'omwoyo lwakuba ebbaluwa eno we yali ewandiikibwa temwali kutulwamu kwa ssuula oba nnyiriri abasinga bwe muyinza okuba nga mukimanyi nti ebyawandiikibwa tebyawandiikibwa na ssuula na nnyiriri byateekebwamu nga batandise okusengejja ebyawandiikibwa mu nnimi enjawufu. Kyenvudde nzirayo mu ssuula ey'okuna tufune bulungi ennyanjula y'ebyo ebiri mu ssuula y'okutaano. Bwe tusoma mu ssuula y'okuna okuva ku nnyoola ekkumi n'ennya, ekitundu kyonna tusooke tukiyitemu, zigamba nti n'olwekyo nga bwe tulina kabona asinga obukulu eyagenda mu ggulu, ye Yesu omwana wa Katonda, tunyweze okukkiriza kwaffe kwe twayatula. Tulina kabona asinga obukulu alumirwa awamu naffe mu bunafu bwaffe, eyakemebwa mu byonna ngaffe, kyokka n'atakola kibi kyonna. Kale tusembererenga entebe ya Katonda ey'obwakabaka ey'ekisa n'obuvumu, tufune okusaasirwa n'ekisa, tubeerwe mu kwetaaga kwaffe. Tuli mu ssuula y'okutaano nti buli kabona asinga obukulu alondebwa mu bantu n'ateekebwawo okuweereza Katonda ku lwabwe, alyoke awengayo ebirabo ne ssaddaaka olw'ebibi byabwe. Asobola okukwata empola abantu abatamanyi era n'abo abakyama, kubanga naye yennyini muntu eyeetooloddwa obunafu. Olw'obunafu obwo kimugwanira okuwangayo ssaddaaka ku lulwe yennyini ne ku lw'abantu. Tewali muntu yenna ayinza okwefuula kabona wabula ng'ayitiddwa Katonda okukola omulimu nga bwe yayita Alooni. Ne Kristo bw'atyo teyeegulumiza yekka okufuuka kabona asinga obukulu. Katonda yamwogerako nti, gwe oli mwana wange leero tuzadde. Era n'awalala n'agamba nti, gwe walondebwa okuba kabona emirembe n'emirembe ng'olubu lwa Melukizeddeeki bwe luli. Mu kiseera Yesu kye yabeera ku nsi mu mubiri gw'obuntu, yasaba era ne yeegayirira oyo ayinza okumulokola mu kufa nga bw'akaaba amaziga mu ddoboozi ery'omwanguka. Yesu yasinza Katonda mazima. Katonda n'awulira okusaba kwe. Newankubadde yali mwana wa Katonda, yayiga okumugondera ne bwe kwamutuusanga mu kubonaabona. Era bwe yamala okutuukirizibwa n'afuuka obulokozi obutaggwaawo eri bonna abaagondera Katonda. Katonda yamuyita okuba kabona asinga obukulu ng'olubu lwa Melukizeddeeki we luli. Kama yebazwe. Bwe twetegereza olunyoole kkumi n'ennya gye twatandikidde, tulaba nti mu lwo tugamba nti ye kabona yekka eyagenda mu ggulu mu mulimu gwe ogw'obwakabona. Ate ne tubuulirwa nti ye kabona yekka eyali omwana wa Katonda. Ensonga ezebbiri enkulu ennyo okwetegereza mu busukkulumu bwe ku Alooni oba kabona yonna yenna eyali abaddewo. Kubanga tumanyi wadde kabaka Dawudi, naye nga Yesu Kristo yafuna okufukwako kw'amafuta okw'emirundi esatu, okw'okubeera kabona, nabbi era kabaka, kyokka era Yesu Kristo yekka yayitibwa omwana wa Katonda. Mu lunyiriri lw'ekkumi n'ettaano tubuulirwa nti ye wadde yakemebwa mu byonna teyakola kibi kyonna obulamu bwe bwonna. Kyokka ate nga tujjukira bulungi ebyatuuka ku Alooni oba mujjukira mu kuva essuula ey'asatu mu bbiri. Era olw'okuba nti yayisibwa mu byonna omuntu bye yandiyisibbwamu mu bulamu bwe, kyokka n'atakola kibi kyonna, tulaba nti mu bino byonna bye tumenye wagguluko, obutuukirivu bw'obwakabona bwe, obutuukirivu bw'obuntu bwe awamu n'obutuukirivu bw'obugabirizi bwe nga kabona bwolesebwa lwatu. N'olwekyo ekisa kye tubeerwa mu bwetaavu bwaffe kituukirivu nnyo, era kye kyokka ekimala eri obwetaavu bwaffe bwonna emirembe gyonna. Mukama yeebazibwe. Timukama yebaziwe. Musula eyokutano. Omuwandiisi mu mwoyo omutukuvu wa Mukama. Atulaga ebisaanyizo byonna Yesu Kristo byatuukiriza okumusaanyiza okuba kabona asinga obukulu. Mu lunyiriri olusooka tubuulirwa nti alondebwa mu bantu n'ateekebwawo okuweereza Katonda ku lwabwe, alyoke awengayo ebirabo ne ssaddaaka olw'ebibi byabwe. Nga we kyetaagisibwa ennyo kuba nti wadde yali Katonda, yazaalwa ng'omwana obutuufu era obutereevu okukula ng'omusajja, awulira era alaba era ayita mu mbeera z'obulamu ng'omuntu, asobole okuba omulonde wa Katonda okuva mu mwana w'omuntu. Olunyiriri olw'okubiri lutugamba nti asobola okukwata empola abantu abatamanyi era n'abo abakyama, kubanga naye yennyini muntu eyeetooloddwa obunafu. Mukama yeebazibwe. Ensonga ezo ebbiri nkulu nnyo mu buweereza bwa kabona, kubanga abantu twonoona eri Katonda olw'obutamanya, siwe waawo, ate era ne twonoona eri Katonda mu kukyama ebitujjira mu mbeera ezitali zimu. Naye nga bw'otaba muntu wa bulijjo, tosobola kikakasa na kitegeera nti ebyo bibaawo, si bwe guli? Mu lunyiriri olw'okuna, mbuusa olw'okusatu nga nina kye ŋŋenderera, tubuulirwa nti tewali muntu yenna ayinza okwefuula kabona wabula ng'ayitiddwa Katonda okukola omulimu ogwo. Era mu byawandiikibwa tumanyi nti abaagezaako okwefuula bakabona baabaako ebyabatuukako ebikulu ennyo ebyatiikiriza. Bamujjukira Kora mu kubala, that is Numbers esula ey'ekkumi n'omukaaga. Bamujjukira Sawulo mu kitabo kya Samwiri ekisooka esula ey'ekkumi n'essatu, awamu ne kabaka Uzziya mu kitabo ky'ebyomulembe ebyomumirembe ekyokubiri, Second Chronicles esula ya 26. Tube baagezaako okwewa obwakabona, ebyakivaamu tebyali bulungi gye bali n'eri abeewaabwe. Bwe tugenda mu lunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga mu ssuula eno ey'okutaano gye tulimu ey'ekitabo kya Abaebbulaniya, tubuulirwa nti ne Kristo bw'atyo teyeegulumiza yekka okufuuka kabona asinga obukulu. Katonda yamwogerako nti, gwe oli mwana wange leero nkuzadde. Era nawe anaagamba nti, gwe walondebwa okuba kabona emireme n'emirembe ng'olubu lwa Melukizeddeeki we luli. Mu bino ng'omuwandiisi aggyayo Zabbuli ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu awamu ne Zabbuli ey'ekikumi mu kumi olunyiriri olw'okuna, kyenneeyongera okwetegereza nti omuwandiisi w'ebbaluwa eno yali musomi nnyo wa Zabbuli, era ekinyongera okwezzaamu amaanyi n'okubazzaamu amaanyi nti okuba n'entabagana ennungi n'ekusifu ey'omulembe ne Mukama, beera musomi wa Zabbuli. Ojja kuyiga okusaba, okwowoola n'okukaabirira Mukama n'okukiikirira abantu ba Mukama mu kubeerawo kwe. Ojja kuyiga ebyo byonna ebikusobozesa okusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima ng'osoma ekitabo kya Zabbuli. Ebyo kwe kwali okuggyayo obwawufu bw'obwakabona bwa Aloni n'obwa Yesu Kristo. Olw'okuba nti Yesu Kristo teyali mu lulyo lwa Aloni, era Abayudaaya oba Abaebbulaniya abaali bawandiikirwa ebbaluwa eno, kubanga bali bafuba okuba nti bategeezebwa nti endagaano empya eriko kabona asukkuluma oyo eyali mu ndagaano enkadde, olw'ensonga ze tulabye wagguluko era ze tugenda okwongera okunnyonnyoka. Era kubanga bandibadde beewuunya Nti chinzika chichoku vanti Yesu Kristo yali mulio lwa Yuda ate yali kabona atukirida atenga Katonda yalagira nti kabona aliva mulio lwa Levi era mulio lwa Aroni. Naye tunyonyolwa nabo nga bwe banyonyolwa nti Yesu yasukuluma mu mbalaye ey'obwa kabona kubanga olulyo lwa Aroni lwalina okubanga lusikirwa okubaako nga kabona. Mukitegeera bulungi. Kyokka olwo olwa Melukizedeeki terwaliko ntandikwa wadde komyo. Ate era olulyo lwa Aroni lwalina kuba lwa kabona kyokka. Kyokka ate olwa Melukizedeeki lwalina okuba olw'obwa kabona n'obwa kabaka. Kama yebazibwe. Ndoza tukiraba bulungi okuba nti tunyonyoka fe abatambulira mu ndagaano empya obukulu bw'obwa kabona bwa Yesu Kristo. Musula ey'omusanvu tujja kwongera okulambululwa olulyo lwa Melukizedeeki n'amakulu gaalwo mu nfaananyizo ne Yesu Kristo. Kuba obubwe nga wenkinyonyodde tebwaliko ntandikwa oba nkomerero ate bwali bwegattiddwako n'ekitiibwa ky'obwakabaka. Ate nga bwe tumanyi Yesu Kristo ye kabona asinga ate ye kabaka wa bakabaka. Kama yebazibwe. Bwe twetegereza mu nnyiriri lw'omusanvu okutuusa mu lw'ekkumi ne tuweebwa okutongozebwa kwa Yesu Kristo kwe kwasinziirizibwa okuba nti ye yali kabona waffe asinga obukulu. Olunyiriri lw'omusanvu lutugamba nti mu kiseera Yesu kye yabeera ku nsi mu mubiri ogw'obuntu yasaba era ne yeegayirira oyo ayinza okumulokola mu kufa nga bw'akaaba amaziga mu ddoboozi ery'omwanguka. Mujjukira mu Matayo essuula ya 26 26 okutuusa ku 39 awamu ne mu Luka essuula ya 22 lunyiriri olwana mu 4. Subira nti muziwandiika musobole okubyetegereza n'okubikakasa n'okubinyonnyoka. Zitulaga obukakafu bw'okumeggana kwa Yesu n'okugezesebwa okuyitirivu kwonna kwe yayitamu kyokka n'akuwangula. Ekitundu ekyokubiri eky'olunyiriri olw'omusanvu kitugamba nti Yesu yasinza Katonda mu mazima kubanga kye kyamusobozesa okubanga atuukiriza byonna ebyali bimwetaaza okuba obutuukirivu bwa Katonda ku nsi. Era nga tumanyi era gye lweyongerayo nti Katonda yawulira okusaba kwe. Mujjukiro kaaba kwe nti oba ekikompe kyange kino kyondeetedde kinzika kyandinvuddeko naye singa wenjagala naye nga gwe w'oyagala. Ate nga yakisaba emirundi emeka? Esatu. Era Mukama n'amuwa obusobozi okukinywa ekikompe mu bujjuvu kubanga yeewaayo mu ekyo kye yali yeewonga eri Mukama mu kusaba kwe. Kubanga tosobola kugamba nti Mukama yagaana okuwulira okusaba kwa Yesu n'atamuwonya kufa ku musaalaba. Kyokka tukakasibwa nti yamulokola mu kufa kubanga yamukola ki? Yamuzuukiza. Bwe yamuyisa mu kufa n'amuwanguza okufa. Si bwe guli? Ekyo ne kituleetera ffenna okutwalira wamu ne Yesu obuwanguzi eri okufa. Ate obuwanguzi obwo nga tubutwala nga tuyisibbwa mu ki? Mu kufa. Mukama yebazibwe. N'olwekyo ffenna abasaba obuwanguzi mu nsi muno tukikakasibwe nti tujja kuwangula endwadde, tuwangule obwavu, tuwangule byonna. Naye wekinaatuuka mu kuwangula okufa era tujja kuwangula okufa nga tuyisibbwa mu ki? Mu kufa olw'obuwanguzi bwa Yesu Kristo. kama yebazwe gemanya gamu wewa okuba kabona wafe asinga obukuru onyiro romnana tine wakubadde ali mwana wa Katonda yayiga okumugondera newe kwa mutusanga mukubona abona chetumanyi nti ye yali obuweereza badenge nakiyita ministry naye obuweereza bwa Yesu Kristo okuva we yatandika nga okusomesa ekigambo kye ng'ayigganyizibwa era ng'atuntuzibwa bakabona abasadusaayo n'abafalisaayo n'okutuukira ddala mu wiiki yonna gye yayisibwamu y'okutuntuzibwa n'okubonyaabonyezebwa ng'agenda ku musaalaba nti osanga obakubanga ye ggwe Katonda wandyekyusizzaamukko n'olaba okubulawo kw'abo abakuwandulira amalusu oba abakukuba empi naye yeetoowaza ng'aba Filipo essuula ey'okubiri w'etugamba n'atuukira ddala ku ekyo ekyali kimugwanidde okutuukirizaamu okuyitibwa kwe weewaawo olunyiro lw'omwenda n'olw'ekkumi teziba zitugamba nti era bwe yamala okutuukirizibwa n'afuuka obulokozi obutaggwaawo eri bonna abo abagondera Katonda. Mukama yeebazibwe. Mulaba ekyamufuula okuba obutuukirivu bw'obulokozi obutaggwaawo eri bonna abagondera Katonda. Byeyo byonna bye tulabye mu kusomesebwa kwaffe amakya ga leero. Ebimufuula oyo ekitabo ky'Abaebbulaniya gwe kissaako essira ekkulu okuba kabona asinga naye kiggibwayo bulungi nnyo mu ntandikwa y'ekitundu kino kyempise omutima gw'ekitabo nti si kabona bukabona asinga obukulu wabula ye kabona waffe asinga obukulu. Mukama yeebazibwe. Tajja kuba w'oli oba w'oli naye waffe wangenze kenyini tukitwale bwe kityo mu kitundu kyonna eky'omutima gw'omulamwa gw'ekitabo kino n'ekitundu ekisembayo ekituzzaamu amaanyi olw'ebyo bye tusomesebwa. Kama yeebazibwe kubanga mulimu okuwabulwa, mulimu okubuulirirwa, mulimu n'okuddizibwamu amaanyi byonna ebyawandiikibwa ebiri mu kitabo kino kyekyo ekitukalaatiriza gye twatandikidde mu ssuula ey'okuna nti n'olwekyo nga bwe tulina kabona asinga obukulu eyagenda mu ggulu ye Yesu omwana wa Katonda tunyweze okukkiriza okwo kwe twatula kubanga tulina kabona asinga obukulu alumirwa awamu naffe mu bunafu bwaffe eyakemebwa mu byonna ngaffe kyokka n'atakola kibi kyonna n'olwekyo tusembererenga entebe ya Katonda ey'obwakabaka ey'ekisa n'obuvumu tufune okusaasirwa n'ekisa tubeerwe mu kwetaaga kwaffe. Mukama yeebazibwe. Kyekinzigisaayo kati olunyiriro lw'okusatu kubanga we tugenda eri entebe ey'obwakatonda ey'ekitiibwa tubeerwe okusaasirwa kwe mu bwetaavu bwaffe bwonna tulina oyo awaayo saddaaka ku lwaffe ezituukiridde si yabeera ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda nga twegayira emisaala n'ekiro era yawaayo ebirabo byaffe byonna amasinza n'amateeno n'ebiweebwayo bye tuwaayo eri Katonda byonna bye tuwonga eri Katonda mu linnya lye Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Mu ngeri esaanidde era emmativu etugwanyisa okuba ab'obuvumu nga tugenda eri Mukama Katonda etugwanidde okuba nga tunyweza okukkiriza kwaffe mu Katonda Katonda ekitaffe Mukama Katonda w'eggulu n'ensi oyo gwe tumanyi nti bakatonda b'amadiini amayaawo bonna balina entiisa ey'enjawulo eri bakatonda baabwe nti tebamusemberera tebamusuubiriramu birungi byereere bamanyi nti oba oluusi anaabazikiriza oba anaabatebako emikono oba ebitundu byabwe ebimu ng'ababonereza ffe tulina oyo atuleetera okuba nti bulungi bwereere bwe busika bwaffe. Mukama yeebazibwe. Tulina oyo atumatiza era atukakasa nti bulungi bwereere bwe busika bwaffe.
tulina ekyokulabirako mu byobulamu bwaffe ebya bulijjo. Obwangu wandikitutenga mu offices. Nti wabeerayo ba office administrators oba ba secretaries. Era obanga ozze okulaba boss, togenda bugenzi gyali, siwe ogule. Naye osooka kubuuza secretary oba administrator nti gyali, nsobola okumulaba. Nakubuuza wakoze appointment oba nsonga ki. Mubitegeere ebyo byonna, siwe ogule. Abamu nakugamba nti taliiyo ate nga gyali. Kakati bwe kibanga bwe kityo yendabika y'ebintu weebeera ku nsi mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, n'okusingawo we kibeera mu ntabagana zaffe ne Katonda, nti ne we yalinga atandikawo obwakabona bwe kyali kigwanira, nti bakabona balina kukiikirira abantu eri Katonda. Era tumanyi nti era baawulira okuva eri Katonda ne bawulira abantu, ne bannabbi ne batandika okuwulira Katonda ne bawulira abantu. Weguli? Weguli? N'olwekyo tewali n'omu kuffe alina okubaawo nga yeebalaata, ng'alowooza nti nnyinza okutuukirira mu ngeri ensaanyiza okutuukirira Mukama Katonda mu ngeri yonna, okufuna okusaasirwa oba okubeerwa oba okwesiima gy'ali, okuggyako mu Yesu Kristo. Ate bw'otwala embala y'obwana bwa Yesu Kristo era obuntu bwa Yesu Kristo, tubuulirwa nti abo bonna era bokka abagondera Katonda be babeera n'obulokozi obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Waliwo n'ekirala tetusobola okwetegereza nga tumaliriza, nga y'enkola y'endagaano enkadde ey'okuba nti Mukama yalagirira nga bwe twasomesebwa mu kuva, abantu bonna basembere wala okuva gy'ali, waleme kuba na nsolo oba kintu oba muntu yenna asembere okumpi n'olusozi ng'atabagana ne Musa. Siwe gwali? Era ne mukuteekebwawo kwa yeekaalu y'okubeerawo kwa Katonda awamu ne woltaali byonna ebyaleetebwa ne mu ndagaano empya okutuukira ddala mu kiseera ky'okuwandiikibwa kw'ebbaluwa eno, kye mbakakasa nti kyali kikakasibwa okuba nti kivaawo. Endagaano enkadde yalimu embeera y'okuba nti walina okuba nti osembera wala okuva mu kubeerawo kwa Katonda n'okiikirirwa, si weguli? Ate nga mu yo n'abaakukiikirira balina okuba abeegenderevu ennyo, kubanga bwe banga balina ekibi oba ensobi mu bo tebalutonda, si we gwali? Naye twetegereze nti mu ndagaano empya gye tulimu ey'okusemberera mu kubeerawo kwa Mukama Katonda, tulina okuyitibwa n'okusikirizibwa okutuleetera n'essanyu n'okubuganya mu mitima gyaffe, nga Zabbuli w'agamba nti nasanyuka bwe baŋŋamba nti genda oba jangu tugende mu nnyumba ya Mukama. Mukama yeebazibwe. Olwa Yesu Kristo okuba Kamonda waffe asinga obukulu. Mukama yeebazibwe. Tukwebazaayi Mukama Katonda waffe olw'ekisa kyo ekingi n'olw'okwagala kwo okungi gye tuli. Tukwebaza olw'obukuumi bwo n'obugabirizi bwo obutajulukuka. Badde wa kisa era oyongera okuba ow'ekisa ekingi gye tuli okusisinkana obwetaavu bwaffe bwonna okusinziira mu bugagga bwo gye tuli mu Yesu Kristo. Amakya ga leero, ayi Katonda waffe, leka okusikirizibwako okukkiriza kwaffe kunywezebwe mu butuukirivu obugwanidde, okwagala n'emitima gyaffe gyonna, okukkiririzaamu n'obulamu bwaffe bwonna, era ayi Mukama tusobole okuba ab'obusika era abajulirwa abatuufu era abatereevu b'okwagala ku ku nsi kuno. Mwoyo wa Mukama, tukwebaza olw'ekigambo kyo, kubanga okituma nekituukiriza byonna by'okitumidde. Lekayi Katonda waffe muffe wabeewo okuzuukira n'okuzuukizibwa kw'ebyo byonna byotulangira kwa imkama mbutonde bwaffe byowatusuubiza mu byawandikibwa bye gye tuli era bye tutambulira mu imkama mu ntambula zaffe ez'okukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amina kama yebazibwe.